Aqwala mazelonyeni sicekisimkhathi Nakakazele moyeni sikhobisinkani Amina ngangqwayisa dala kodwa sisiphelile isikhathi Isizinto abantu abadala ngabiyozala ngomunye Ngabiyozala ngomunye Ngabiyozala ngomunye Ngabiyozala ngomunye Ngabiyozala ngomunye Ibuzo zelangeni madoda kusalumkhombese Amandla zekwalene madoda thokani ibe zetshile Ibuzo zelangeni madoda kusalumkhombese Amandla zekwalene madoda thokani ibe zetshile As has chosen. Lord, while I am standing, Nagushia, come, make what's in love and me. But desperately, yagging me sheep, yagging me sheep, yagging me sheep,
yagging me sheep, yagging me sheep, yagging me sheep, yagging me sheep, yagging I'm going to go to my city. I'm going to go to my city. I'm going